shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa xalay si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo murashaxooda la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada dalkan ka dhacaysa bisha November ee sanadkan. Khudbado ay shirka ka jeediyeen madaxda dimuqraadiyiinta oo ay ku jireen madaxweyneyaal hore ayay ku dhaleeceeyeen hoggaaminta madaxweyne Donald Trump. Sahre Cilla Nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ay ku caleemasaarayeen Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota ayaa halku dhig looga dhigay doorka hoggaamiyaha ama muhiimadda uu hoggaamiyuhu leeyahay. Shirka xalay waxaa ka soo muuqday mas-uuliyiin miisaan culus ku leh siyaasadda dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore, xogeyayaal soo maray wasaaradda arrimaha dibadda, mudanayaal hore iyo kuwa iminka ka tirsan Kongareska Mareykanka iyo muuqaalo laga soo duubay dad matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku kala sugan guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka Mareykanka. Ergooyinka xalay khudbadahooda la baahiyey waxaa ka mid ahaa Jimmy Carter oo madaxweyne ka soo noqday dalka Mareykanka intii u dhaxaysay January 1977 ilaa January 1980. Haatan ay da'diisu tahay 89 jir. Jimmy Carter waxaa hadalladiisi ka mid ahaa:
When I ran for president in 1976, Joe Biden was my first and most effective supporter in the Senate. For decades, he has been my loyal and dedicated friend. Joe has the experience, character, and decency to bring us together and restore America's greatness.
Markii aan u tartamayay madaxweynenimada sanadkii 1976, Joe Biden wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee taageerada ugu weyn ii muujiyay ee ka tirsanaa aqalka sanadka. 19 sano oo ka dambeeyayna wuxuu ii ahaa saaxiib daacada. Joe Biden wuxuu leeyahay khibradda iyo dadnimada uu dib inoogu midayn karo, Mareykankana uu ku soo celin karo awooddii. Sidoo kale wuxuu yiri, Joe waa hoggaamiyaha iyo qofka ugu habboon xaaladan uu maanta dalkeennu ku jiro ee taariikhiga ah. Waxaa kaloo isna xalayta khudbadiisa la baahiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo xilka hayay muddadii u dhaxaysay January 1993 ilaa January 2001. Clinton waxay da'diisu maanta ku buuxdaa 74 sannadood. Khudbaddii uu xalay tijeediyeyna wuxuu si weyn ugu dhaliilay doorka hoggaamineed ee madaxweyne Donald Trump, hadalladiisina waxaa ka mid ahaa:
A presidential election is the world's most important job interview. At the end, we hire a leader to help us solve problems, create opportunities, and give our kids better tomorrows. That's a tall order this year. With the COVID-19 outbreak on how did Donald Trump respond? At first, he said the virus was under control and would soon disappear. When it didn't, he was on TV every day bragging on what a great job he was doing.
Doorashada madaxweynuhu dunida oo dhan waa imtixaanka ugu muhiimsan ee shaqo loo galo. Ugu dambeynta, waxaynu shaqaalaysiinaa hoggaamiye si uu inoogu caawiyo xalinta dhibaatooyinka oo uu fursado inoogu abuuro, caruurteennana u diyaariyo berri maanta ka fiican. Markii uu dilaacay xanuunka coronavirus, Donald Trump siduu uga jawaab celiyey? Markii ugu horreysay wuxuu yidhi, fayraskan waa la xakameeyey, dhowaanna wuu baaba'ayaa. Markii uu tagi waayey maalin kasta wuxuu ka hadlayay TV-ga isaga oo xayeysiinaya shaqo fiican oo uu qabtay. Xilli ay saynisyahanadu sugayeen inay inoo soo tabiyaan xogo muhiim ah oo nolosha la xidhiidha, talooyinkii khubaradu u soo gudbiyeenna wuu iska dhagamariyey. Waxaa wax laga weydiiyey xadiga dhimashada. Intuu garbaha gundhiyey ayuu yidhi, wixii dhacay way dhaceen. Bill Clinton oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in fayraska corona uu waxyeelo u geystay dalka Mareykanka ka badan intii la filayay.
COVID hit us much harder than it had to. We have just 4% of the world's population. 25% of the world's COVID cases.
Fayraska COVID wuxuu dalkeenna u waxyeeleeyey si aad uga adag intii uu yeeli lahaa. Waxaynu nahay 4% dadweynaha dunida. Waxaanaynu gaadhnay 25% dadka xanuunka laga helay. Heerka shaqala'aanteennu wuxuu laban laab ka batay inta shaqala'aantu ku dhacday Kuuriyada Koonfureed. Waxaa kaloo ka batay dalka Britain iyo Japan. Shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ilaa hadda intii uu socday xalay iyo habeen horeba waxaa si weyn uga dhex muuqday haweenka. Dadkii khudbadaha ka jeediyeyna waxaa ka mid ahayd Sally Yates oo hore u soo noqotay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Mareykanka, sidoo kalena mar noqotay kusimaha xeer ilaaliyaha guud markii dambana xilka laga qaaday sanadkii 2017-kii. Sally Yates sida ay hadalka u dhigtay xilka qaadisteeda waxay ku eedaysay madaxweynaha oo ay sheegtay inay ka hortimi go'aankii xayiraada dadka ka imanaya qaar ka mida wadamada Islaamka lagu soo rogay inaanay soo gelin dalka Mareykanka, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa:
I served as Deputy Attorney General in the Obama-Biden administration and stayed on as Acting Attorney General for the Trump transition. Then, 10 days in, I was fired for refusing to defend President Trump's shameful and unlawful Muslim travel ban.
Dr. Jill Biden, oo ah marwada musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden, ayaa iyaduna khudbad qiirale ka jeedisay xalay, waxaana sheegtay inay aad uga murugootay dadka iyagoo aan ehelkooda u dhaweyn ku nafbaxay isbitaalada coronavirus tirtii, taasina ay ku keentay warwar in ay qoyskeeda u baqato.
As a mother and a grandmother, as an American, I am heartbroken by the magnitude of this loss, by the failure to protect our communities. Like so many of you, I'm left asking, how do I keep my family safe?
Dr. Jill Biden, oo muddo dheer ahayd macallimad, ugu dambeyntiina wax ka dhigaysay kulliyadaha dadweynaha ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, ayaa sidoo kale sheegtay in iyada oo dhalinyaro ah ay jeclaatay Joe Biden oo xaaskiisii hore ka dhimatay laba wiil oo yaryarna haysta. Waxay sheegtay in xilligaasi ay waalidnimada u bilaabantay, xaaladihii adkaana ay kaga gudbeen jacayl, dulqaad iyo isfaham.
You know, motherhood came to me in a way I never expected. I fell in love with a man and two little boys standing in the wreckage of unthinkable loss, mourning a wife and mother, a daughter and sister. I never imagined at the age of 26, I would be asking myself, how do you make a broken family whole? Still, and so we figured it out together. In those big moments that would go by too fast.
Senator Chuck Schumer, oo ah hoggaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga laga tirada badan yahay ee ku jira aqalka Senatka, ayaa isaguna sheegay in dagaalkoodu aanu ahayn oo kaliya madaxtooyada, sidoo kalena ay ku irdamayaan in tiro uga soo korodho aqalka Senatka. Shirka caawa oo bilaabanaya 9 fiidnimo ee xilliga Washington DC kuna beegan 4 subaxnimo ee berito xilliga geeska Afrika ayaa la filayaa inay ka hadlaan mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama.
Aad bay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur oo warbixintaasi hinala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA.